Mina mntwana ngiyakufathela ungichaza masu smile esihlathini kuvele isifaca imizwa ivele inyuka ingqondo yamizulu esiphalaphala as I'm writing this song baby ngizwa ngikhumbula uthando lushisa ikhotha abanye bathi kuzophela ngomnotho abambelela kimi ngibambelele kuwe sihambisane ngifuna shawo moya sisishwila edubani uthando lukwenye level mama ngifuna sijobalayo engifisayo kukho kokuukuthi siflye sedubai bathi indoni yamanzi la maquma namathafa sowagudla ngicela ukubeka enhliziyweni yakho ukuthi mina ngiyakuthanda bazokutshela lokhu basho lokhu ngoba banetori naw uzoluthewa ngoba vele bathi uthanda libona You want to have until it feels to lose them in a
same relation you found my heart open and you came in closer so I can promise when your heart is frozen I can melt it hey mina ngifuna udlale ngami ngifuna ube umama wabantwana bami senkethe wena bonke badlalile ngami enhlizweni yami khona wena themba lami I know I can't afford her nails I know I can't afford Chanel and Dell all I need is you behind my back my heart is full of happiness you're my number one you're my princess
Purchase your tracks today.